ma alina washize hamwe ibiganiro.
Dusangire ijambo. Ikiganiro dusangira ijambo kuri iki cyumweru turibanda ku cyifuzo cy'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije wifuza ko abakozi ba leta bajya bajya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 55 aho kuba 65. Muri studio muri kumwe nanjye Edi Rwema. Bwana Frank Habineza uyobora iri shyaka akaba n'umudepite mu nteko ishinga amategeko asanga ibi byafasha gutanga imyanya ku rubyiruko rwinshi rurangiza amashuri rukabura akazi. Sitati rusange igenga abakozi ba leta mu Rwanda mu ngingo yayo 101 isanzwe iteganya ko ujya mu kiruhuko cy'izabukuru aba afite imyaka 65, cyakora uwujuje imyaka 60 ashobora gusaba gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Kuri Habineza we yifuza ko ufite imyaka 55 ku bushake bwe yafata ikiruhuko cy'izabukuru agatangira guhabwa amafaranga ye yagera ku myaka 60 akabona guhabwa yose. Ibi n'ibindi nibyo twaganiyeho na Bwana Frank Habineza nyiri iki gitekerezo na Bwana Andre Mutsindashaka uyobora sendika y'abakozi bakora mu mirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bwana Frank Habineza aratangira atubwira impamvu yifuza ko iri tegeko ryahinduka.
Icyambere nifuzaga yuko ku myaka 55 kumuhemba byafasha cyane ku bandi bifuza kwinjira mu murimo cyangwa mu kazi, cyane cyane urubyiruko ko nabo bakwinjira mu isoko ry'umurimo, kuko cyane cyane ujya kubona abantu bamwe bashobora kumara imyaka 45 runaka cyangwa se bakinjira mu kazi. Icyo gituma cya kabiri iyo ngeze umuntu ufite imyaka 55 akiri mu kazi mu by'ukuri cyane urazi nyine aba ntambara adafite bigaragara ko umubiri ari umusaza cyangwa se umukecuru ubona aho ni ka noneho yasinda akazi bifasha ingufu usanga mu by'ukuri agenda rwose utagifite umubyeyi wawe ba ari muri mu kwawe kazi. Noneho turavuga ati iyo umuntu agiye mu ishoko cy'izabukuru akiri muto afite imbaraga ashobora no kuzakoresha imbaraga ze mu bindi bintu biteza imbere, ashobora no kujya kwita ku bana cyangwa se kwita ku mirima yiwe cyangwa se ku nka ziwe, akaba ashobora kumara igihe cye agikoresha neza n'aya mafaranga yateganya akamugirira akamaro. Naho ku myaka 55 ibyo kuri ibi bintu bye abantu bashobora kongera kubaho imyaka 10 batari bakeya cyane, usanga kenshi baba bageze mu myaka nyine igera n'utuvuga ngo yiteze kubaho nk'umuntu mu Rwanda imyaka yo kubaho igabanuka cyane kuko ashobora gukora ashobora kugira amafaranga ye imyaka 15 cyangwa 20 nka biragoye cyane rero tuta ashobora kugeza ku myaka 25. Rero kwa kuri gutuma ikiza cyari kuba ari uko umuntu agiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 55 ariko n'undi ubyifuje ku myaka 55 akaba yagomba kuko iyo ugiye mo imbere abagabo makeya abantu n'icyo gihe cy'imyaka 5 ndumva muri make ari ibyo nari gutekereza cyane, ariko n'abandi benshi cyane bahuje n'abandi benshi cyane bari kugaragarije ntabwo ntabwo bari kwishimira ingingo
nicyo nifuzaga kukubaza. Iki cyifuzo wari uvuze ko hari abaturage basanzwe ugisangiye, hanyuma se wari wagira ku rwego rw'uko iki cyifuzo cyawe wakigeza imbere y'inteko ishinga amategeko dore ko uri n'umudepite?
Urumva ikintu usanga ni uko yatukora itegeko rijyanye na gatatu y'abakozi ba leta, harimo n'iyo ngingo yari iri itegeko rikuru rigena abakozi ba leta ryakorewe muri komisiyo mbere y'uko twandika n'umuyobozi w'inama y'inteko ishinga amategeko y'abaturage. Twariganyeho cyane ndetse nagaragaje igitekerezo cyanjye cyane na minisitiri ushinzwe abakozi ba leta, ndetse n'umwandi wa tekito mu cyo tekito kanye nawo cyatumije gutekereza ko kagera azaba ariko sta mu gihe cyo muri fora twabaye mu mutwe maze gutora yuko igomba kujya no gatsinda mu kanye ibyo cyo kugura cyangwa cyane n'abatwegeye ngo bijye no kino ariko si ni cyo bari nahandi hose bari bagifonye bari kugura cyangwa
dufite kandi na Bwana Andre Mutsindashyaka uyu akaba ayobora sindika y'abakozi bakora mu mirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Bwana Mutsindashyaka wewe nk'umuntu uhagarariye abakozi iki gitekerezo cya Depite Habineza mwebwe mu kivuga hiki
namba akoze n'ibyo nduko na Depite amaze kubivugaho n'ikindi cyacu akoze mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro natwe twifuza ko iyi myaka igabanuka cyane kwa n'ubundi kuri 26 ushaka kuba yafata pension akaba yajyamo ku myaka 55 impamvu ituma abakozi bo muri mining babyifuza ni nyinshi abakozi bo mu bucukuzi bwa mining bakoresha imbaraga nyinshi ku buryo kugera ku myaka 65 mu by'ukuri bahagira bara nta mbaraga bagifite ariko baramutse bagiye ku myaka mikeya wa mukozi muri ya myaka yakoze yizigamira ndetse na experience afite ukumva ko agiye mu gihe cy'izabukuru kuri iyo myaka yabasha kumufasha ndetse no kuba yabasha guhanga umurimo agifite akabaraga ndetse akabasha no gutanga umurimo nawe ku rundi rwego rwe kubera ko aba afite ibyo yakoze bikanatanga nayo amahirwe n'ubundi yuko nabo bakiri batoya babasha kuza bakagana umwuga bakiri hakiri kare natwe rero rwose muri Sadika rero iki cyifuzo twagisangiye kandi kiramutse kigezweho cyaba ari ikintu cyiza abakozi bakwishimira
ariko Depite Habineza kugaragarije ko bagerageje kubihindura mu nteko ishinga amategeko ariko hageze igihe cyo gutora basa nk'aho baganjwe cyane cyane ko majorite yatoye ko iriya myaka iguma uko imeze bigaragara ko benshi mu baturage badashyigikiye iki gitekerezo wowe na Depite Habineza mwifuza ko cyajya
birashoboka cyane no kuvuga ngo birashoboka nako byageze ku itegeko ryatowe ariko n'ubundi ubuvugizi burakomeza gusa tukaba dufite amahirwe muri koroze y'itegeko rirebana n'iryo kujya muri pansiyo yuko hashobora kubaho ko hakwigwaho ibyiciro byihariye kugira ngo bibe byabasha guhabwa ayo mahirwe atekereza ko aho ngaho mu biganiro bigomeza kugenda bigirwa n'ibyo byiciro bishobora kwitabwaho mu bundi buryo ariko kugeza uyu munsi kuko itegeko ariko rivuga kandi ariko ritatowe turabyemera kuko abadepite baraduhagaritse kuza
Depite Habineza hari abashobora kwibaza mwebwe nk'abadepite aho kugira ngo mugerageze mukure icyiciro runaka mu kazi ahubwo mwakabaye muharanira ko urwo rubyiruko mwifuza ko rusimbura abo bantu rwabona akazi mubihuza gute
murakoze cyane ni ukuvuga ngo itegeko rijyanye no gutangira akazi nacyo byaragendewe urumva mbere umuntu ujya mu kazi atangira mu kazi afite imyaka 18 naho muri iyi tegeko twarabigabanyije kugera kuri 16 kugera kuri 16 ufite imyaka 16 nawe yemerewe gukora niwe nashyiriweho ngo tegeko imyaka yo gutangira akazi itagabanyijwe kugera kuri 16 kandi iyo kuva mu kazi ikaba yo itagabanywa gusubira kuri 16 ubu ngubu ntabwo yahura gute kubera ko ntabwo bivuga ngo abaje kuza gusaba imirimo ni benshi batanga 16 ariko ntibasangaje noneho wabira n'amahirwe asaranga hari yo kugira ngo abantu babone akazi nayo ntabwo ari aba benshi kuko tubona abantu bafite akazi mu rwanda cyangwa bita unemployment mu rubyiruko ari benshi cyane urubyiruko rwinshi barangiza kwiga za kaminuza ukabura akazi ndetse niba abagira ngo bihangire imirimo ugasanga kwihangira umurimo kuri sitade ntabwo byoroshye kubera ko bisaba igishoro kandi n'imisoro iri aho nayo ugasanga ko kuko akoye cyane kugira ngo umwana w'urubyiruko umuntu urangije kwiga cyangwa se washyize amashuri yawe urangije sekondari cyangwa se kabiri urangije gusa kwikorera biragora cyane wese noneho mu rwanda umukoresha ufite abakozi benshi cyane ikigaragara ni leta kuko dogiteri purize cyangwa abikorera ku giti cyabo ntabwo ari bo bafite akazi kenshi cyane bivuga yuko hari izindi mbaraga zigomba kongerwamo kugira ngo na dogiteri purize ndetse na sosiyete z'imibereho nayo atanga akazi kenshi ariko ntabwo birashoboka kubera imiterere y'ubukungu bwacu uko buhagaze ubwo ntabwo nanga yuko hafongerwa ndagishyize ko hafongerwa uburyo bwo gukora imirimo cyangwa imishinga myinshi harugura za itamata nyeza zikutamatazi aliko nabo ujiyo kuri tere usanamuzi kuri panuwesha kastakari alimugwenshi
Bwana Mutsindashyaka wewe abo mukorana muhagarariye ntibashobora kuvuga ko ibi ari ibyemezo bigamije gusa nkaho bikumira abantu bakuze
oya ntekereza ko ariko twabibona urenge no gutsindika kandi ubwo ariko tubibona bitewe nuko ujya icyemezo gifatwa abadepite bafata batora itegeko ryo kugira ngo kuri 1500 ndibuka ibiganiro n'ubundi natwe twitabiriye urebye niba imibereho esperance de vie umuturage w'umunyarwanda ageze ku myaka 68 ibyo ikaza muri bimwe mu bijyanye byaragengeweho kugaragaza ko abaturage imibereho myiza uyu munsi yarushaho kuzamuka twese turabibona kandi nanone tukiyongeraho tukabirengagijeho umugani kuri gahunda guverinoma yihaye yo guhanga imirimo hafi 200 buri mwaka igenda ikorwa ibyo nibyo tubona ko ari intambwe itewe ariko ko twe tuvuga tuti ibyo ni byiza rwose kandi binagerwaho no kuba bikorwa ni byiza gusa abantu barebye kuri bya byiciro byihariye nk'uko bifite ibyiciro by'abashobora kuba bajya mu byiciro muri pansiyo ku myaka 50 bitewe n'ubwoko bw'imirimo bakoze cyangwa se imyaka runaka iyo rumu itegeko ryashyizemo ari byiza ko ibasha gufasha kandi natekereza ko itegeko ritorwa aricyo bashobora kuba bakora leta yeho wenda bavuga bati nihazaboneka ibyiciro byihariye bizatekerezweho avuga ngo twebwe mu rwego tuvugira rwacu rw'abakozi ari naho umuntu avuga ati icyo cyiciro cyarushaho kugerwaho byihariye kugira ngo abo bantu babe bashyirwa kuri ya myaka nabo bagirirwe amahirwe yo kugira ngo babe bagabanyirizwa kuri iriya myaka umuntu akanasanga kandi kuvuga ko byakumira imirimo ese ubwabyo tunarebe abari mu mirimo ni bangahe n'ubundi bajya muri pansiyo kumva tutabihuza cyane ahubwo twareba tuvuga tuti dushishikariza abantu n'ubundi baba bafite ubushobozi baba bamaze imyaka mu kazi nubwo igihe yitegura kujya muri pansiyo atangira ahanga umurimo azanze hanze agiye muri pansiyo bizinesi yahanze cyangwa se imirimo runaka yahanze na rwa rubyiruko rurangije amashuri rero rwabasha kuyijyamo tukumva ko ibyo byabasha gufasha mu mpande zombi
Depite Habineza bimwe mu bihugu byagerageje gukora ibyo wifuza kugeraho mu Rwanda byo kugabanya imyaka abantu bagiraho mu zabukuru byagiye byisanga mu bibazo bikomeye by'ubukungu kuko icyo gihe imisanzu batanga yaragabanutse ahubwo ugasanga leta irarushaho gusohora amafaranga ku bantu bagiye mu zabukuru icyo gihe wibaza ko mu Rwanda icyo kibazo kidashobora kuba
murakoze cyane urumva kugira ngo umuntu yemerewe kubona amafaranga n'ubutanze bwo kujya mu zabukuru iyo myaka ni uko agomba kuba yarakoze imyaka nibura 15 ubwo ni mu bakozi rusange ariko nko mu bashinzwe inzego z'umutekano ho tuvaho ntabwo agira 15 ho bari kuri 45 43 kandi rwose ariko ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze gukora imyaka 15 aba yarizigamiye amafaranga ashobora kuzamucunga kugeza mu zabukuru rero tukavuga ati niba umuntu yatangiye akazi afite imyaka 20 akora icyo gihe imyaka 15 ikarenga akagira 20 akagira 30 abikora yumva rero akaba nta n'imbaraga gifite zo gukora ageze muri 60 nta n'amafaranga umuhaye ushobora no kumwirukana ku kazi birashoboka kubera ko imbaraga zabaye nkeya ariko yamwirukana ku kazi kandi njye niho habaye bari kubona hano abantu bakabura akazi ariko kubura akazi bakajya bakicwa n'inzara kandi barakoze imyaka irenze 20 ntabwo gato batunze n'iriya pansiyo yabo ariko kuba batanyuze iyo myaka bakabura icyo bajya bakora n'uko batunga abana babo cyangwa no kwiyamiriza abanyeshuri kandi bari bakoreye igihugu tukavuga ati nubwo leta ngo ntabwo yabura amafaranga ahagije yo kwishyura abantu batangiye pansiyo kuri iyo myaka 60 ariko kandi abantu barabarangisha amafaranga yabo rero ugasanga ziriya za yirita rtp yeke sosiyali ya kera aho gufata ayo mafaranga ukajya ufasha kuyubakamo amazu y'ubutaka akomeye cyane amagorofa hirya no hino mu gihugu n'abasaba ngo ufate kubura amafaranga y'abaturage akajya kuyishyira mu mishinga hirya no hino kandi amafaranga rimwe na rimwe niyo mishinga ubona ni imishinga itunguka ufata nayo amazu yubatse hirya no hino za Musanze za Rwamagana ayo hose kandi abakiriya barimo ukavuga ati amafaranga arahari bisaba gusakira abagabo batanga neza kandi leta isanzwe ifite gahunda nziza y'imibereho y'abaturage bakarishamye imbaraga amafaranga yaboneka kuko ntabwo amafaranga yaboneka kandi amafaranga y'abantu bajya kubaka ayo mazu hirya no hino mu gihugu bakayashora mu mishinga runaka myinshi cyane imwe nakanaho mu byo bayihaye ba nyirabo bayakoreye imyaka irenze 20 byarageza kurushaho
ariko depite ayo mafaranga arahari kuko abantu benshi bakiri mu kazi icyo gihe ugiye gufata icyemezo cy'uko abantu bahagarika akazi ku myaka 55 byavuga ko umubare w'abantu bajya mu zabukuru nawo wakwiyongera hanyuma abatanga umusoro ukaba wagabanuka icyo gihe byo wumva nta kibazo byateza
yuzukana yandi nuko umuntu aba yarakoze imyaka irenze 15 akageza imyaka 20 atangiye akazi imyaka 18 akageza imyaka 30 akagikora imyaka 40 agikora ni ukuvuga ngo uwo muntu ntabwo agomba amafaranga ye ntayahari arahari kuko imyaka 15 irahagije kugira ngo uhabwe amafaranga ya pansiyo ni ukuvuga ngo umuntu ari mu myaka y'inyongera kandi nkuko mwabyemeje icyizere cyo kubaho ntabwo kimwe na 38 kugira ngo ubone amafaranga ya 15 igiciro ni imyaka 3 gusa cyangwa 5 kugira ngo ubukiriho ubona ayo mafaranga ntacyo yaba akumariye ariko iyo abonye ku myaka 60 amafaranga yakugira icyo akumariye cyangwa se wifuza kuko iyo umuntu agiye imbere ya 5 mbere ntabwo amuha yose amuha igice ntabwo urabona ko kugira ngo icyo gice cyagufasha kugira ngo ukore ibindi nawe mbese ushobora kuba warinda wanshinga n'akazi ukahanga imirimo ugaha n'abandi akazi kuko nawe ngo ukibataga gukora nawe ku myaka 65 cyangwa 66 utangiye kuri 7 hari igihe nari imbaraga zose mu buzima bwazagaga cyane ndetse wowe murabizi ko n'indwara nyinshi cyane ziba zitanga gufata abantu muri iyo myaka indwara ziba zitakira kumva yuko byaziza rwose kandi byakomeza tubiharanire yuko byavugururwa kubera ko itegeko igihe cyose iyo rimaze ndumva amezi arenze 6 cyangwa umwaka imyaka 3 bishobora kuba yakugaruka ikaba yahinduka rwose ndumva tuzakomeza tubiharanire kugira ngo bihinduke.
Andre Mutsindashyaka, wowe kuba afite impungenge z'uko icyo gihe leta yaba ishobora kurusha uko yinjiza ubabwira iki?
Ntekereza ko kufite impungenge z'uko leta yaba ishobora kurusha uko yinjiza akitaba imbogamizi ikomeye kuko n'ubundi abanyarwanda uyu munsi uko iminsi igenda izamuka uko imyaka igenda iza n'icyizere cyo kuba kigenda kirushaho kuzamuka n'abantu barushaho kwinjira cyane mu rwego rw'abikorera kandi ukarushaho kubona yuko urebye n'imisoro yinjira umwaka ku mwaka ni kimwe mu bigaragaza yuko ingamba zigenda ziboneka tugomba tutakagize impungenge z'aho ngaho ahubwo ko twashyira imbaraga cyane hashyirwa imbaraga mu gutuma ba bantu ubwabo ba bakozi n'abatagomba gutanga imisanzu barayitanga uyu munsi numva ari make bakwiye gushyirwa imbaraga cyane kuruta ko twibaza ngo amafaranga yaba makeya kuko nka seritika z'abakozi dukora ubuvugizi kugira ngo umukozi wese ukorera undi atangize imisanzu mu bwiteganyirize bw'izabukuru ariko siko bose babitanga aho hantu hashyizwe imbaraga icyo gice niwe abatekereza kuri iyo mbogamizi yavaho bitewe n'uko imisanzu yaba yarakusanyijwe ku bwinshi kuko urebye nka sekiteri foromenti zifite ni nyinshi kandi nyamara hari amategeko ahari yagombye gutanga uwo musaza kugira ngo akore ubwo bukangurambaga abakozi babaga na igiti bazahurizwa hamwe ku masendika noneho babashe gutanga imisanzu yabo y'ubwiteganyirize bw'izabukuru hari ndetse na bamwe mu bakoresha babasha gutakata ya misanzu yabo bamwe baba bakwepa gutanga imisoro hari n'abandi ariko babikora nyine kuko batabisobanukiwe aho hose kumva ko hakenewe gushyirwamo imbaraga kugira ngo naho umuntu aba afite impungenge ngo azatangwa nzaba benshi kuruta yinjiye aho ngaho ntabwo byemeranye nabyo cyane twashyizemo imbaraga mu bukangurambaga kugira ngo umukozi wese abashe gutangirwa imisanzu ye muri y'izabukuru yo muri pansiyo aho ngaho rwose numva nta mpungenge twakomye kwakira.
Tuvuge ko iryo tegeko rirahindutse icyo gihe ryareba gusa abakozi ba leta cyangwa se ryareba abakozi muri rusange? Riramutse rirebye abakozi bose muri rusange, ese abikorera ku giti cyabo nk'uko wari ubivuze haracyari ikibazo cy'uko bamwe mu bakoresha badatanga imisanzu y'abakozi, mwumva hatabaho igitutu ku bakozi bakorera abikorera ko nabo bakwifuza ko iyo myaka yagabanuka kuri bo? Bwana Mutsindashyaka, hanyuma na Depite Habineza aze kukivugaho.
Murakoze. Ndekereza ko ntabwo tuvuga umukozi, umuntu aravuga umukozi mu buryo buri rusange, ntabwo bavuga ngo bikorerwe icyiciro kimwe cyangwa bikorerwe ikindi ku bwacu bose, kuko twese turakora dukora kimwe bibaye byiza byareba uwitwa umukozi wese, nta kuvangura kubayemo, nta cyiciro runaka bibayemo.
Depite Habineza
itegeko ukambeze kabiri itegeko n'umwe n'itegeko akozwe ariko iyo myaka ya pension irari imwe na bireba abakozi bahita gusabira n'abakozi bose muri rusange ndetse mu itegeko rihinda itegera abakozi bose muri rusange ikindi nakongeraho ni uko uko imyaka logike yacu abagenzi bose niba batemera rwose uko abantu bajya mu kazi hakiri kare abandi benshi barinjira uvuga ngo nta ntabwo haba hari ikibazo cyo kumva amafaranga azabura kubera ko niba abantu umujyi mu kazi afite imyaka mirongo itanu n'itatu mirongo itandatu ishobora gusara ariko ushobora gutangira gusaba kuvamo kugera kuri mirongo itanu n'itanu ba rubyiruko rwose wemerewe gutangira kuva ku myaka cumi n'itandatu ruhita rwinjiramo rukazira icyo cyuma rimwe ruhita rutangira gukopiza gutanga umusanzu wabo uvuga ngo ruhita ruzira icyuma kandi niba n'ikindi by'amata abantu batanga nawe amaze imyaka hafi makumyabiri cumi n'itanu bayatanga urumva ni ukuvuga ngo ayo mafaranga yabo aba yaragiye ahari noneho n'abandi baje bashatse nabo bakayatanga muri iyo ekonomi rwose baba bameze neza cyane nta gihombo cyangwa umwihari kuko bamwe bavamo abandi binjira ni ukuvuga ngo ntabwo bavamo mu kazi gasigare nta muntu bakora abandi bahita bakora icyo gihe amafaranga akomeza aza rwose nta gihombo cyaba gihari
hanyuma se kuri icyo kibazo cya bamwe mu bakoresha badatanga imisanzu cyangwa se batarasobanukirwa neza agaciro n'akamaro ko gutanga imisanzu y'abakozi babo icyo gihe ni iki mubasaba gukora
ibyo twavuga mo niba ko n'itegeko rigenga rssb ari cyo gihugu gishinzwe ubwiteganyirize amari bakuye muri komisiyo mbarijambo y'imibereho y'abaturage nabyo twabishyizemo ingingo nyinshi zikomeye ko rssb ihabwe ubushobozi n'ububasha bwo guhana abakoresha abo aribo bose baba abo muri sekitirikizo cyangwa se n'abandi bose batatangira umusanzu abakozi birimo muri itegeko ku buryo hariho kubakurikirana nta mukozi ndetse dufite n'uburyo bwo gukora igenzura muri komisiyo yacu twakoze igenzura itegeko ry'umurimo ukomeje wubahiriza tujya tugenzura mu bikorera ari muri za sindika ndetse twagiye no ku mahoteli atandukanye tureba niba abakozi bahabwa amakontara ngo itegeko yuko umuntu wese ufite akazi ajya gutanga amakontara kandi n'abakora ufite abakanga yuko batagomba kwemerera gukora batanga kontara kubera ko inyubako yo kontara nyine bigaragara yuko batazabona uko biteganyiriza cyane cyane abakozi bakora muri za hoteli mu bigo bitandukanye mu nganda yewe na kontara neza ifata iremewe aho kugura akayitangira n'uwo musoro ndetse n'iyo mitungo igatangwa ni ukuvuga ngo itegeko rirahari ndetse twatangiye no kuri iryo suzuma turimo turyubahiriza ariko harimo ushinzwe kubikurikirana ku rwego rw'akarere tukabaha umugenzuzi w'umurimo cyangwa reba insipekita ku rwego rw'akarere agomba buri karere kose ko umuntu atambuka amufite reba insipekita agomba kugenda areba abakozi bo mu karere niba bafashe neza byubahiriza itegeko kandi ubu ntabwo ashinzwe kureba abakozi ba leta aho bagomba kureba abakozi bose abikorera abo muri gahunda n'ahandi hose ntabwo ari uko itegeko ryubahirijwe kandi nk'uko hari na sitirategi kugira ngo ryubahirizwe
cyo cyose cyacyo. Depite Sizi niba mufite imibare ariko se iyo murebye ku mwaka abantu bajya mu zabukuru bageje imyaka hagati ya mirongo itandatu na mirongo itandatu n'itanu baba bangana gute hanyuma igihe mwatoraga ririya tegeko ibyifuzo byanyu bigatsindwa abo mwari muhanganye cyangwa se abatarabonaga ibintu kimwe nk'amwe niba ikibaheragaho kugira ngo batemera ibyo byifuzo byanyu
ubwo
gusoza bwana Mutsindashyaka waruvuze ko iki ni icyifuzo gishyigikiwe na benshi mu masindika yanyu ni iki mukora kugira ngo ibyo byifuzo by'abakozi banyu bizashyirwe mu bikorwa
murakoze n'ubundi sendika cyane cyane izacu aporosha dukoresha icyo twashyize imbere ni uguteza imbere ibiganiro rusange mukomeza kubiganiro n'abakoresha ndetse na minisite ifite mu nshingano zayo twizeye tudasikanya ko mu gihe runaka impamvu zimaze kurushaho gusobanuka ndetse n'abagomba kubigiramo uruhare nabo bamaze kubona koko ibyo abakozi basaba ko nta kibazo biteye mfite icyizere cy'uko hari igihe kizajya bigakunda kandi bikemerwa kubera ko mu biganiro dukorana n'inzego dukorana nazo yaba mu rwego rw'abikorera yaba imisaba abakozi ba leta n'umurimo tuganira n'umunsi n'amategeko icyo kenshi abantu bakunda kukigarukaho kandi icyiza tugira tunashima ni uko uko ikibazo gikunda kuganirwaho niyo mpamvu kikarushaho kugenda kibonerwa ibisubizo igihe kigera bakavuga bati ariko birakwiye yuko ibintu bibasha guhinduka kubera ko nk'uko Honorable yamaze kubivuga amategeko ashyirwaho ku bw'ineza y'abaturage iyo bimaze kugaragara yuko itegeko runaka rikeneye kuvugururwa bigashyirwa mu bikorwa ibyo ngibyo icyizere cy'uko bizakorwa kuko rimwe kabiri leta yacu ikunda guhindura amategeko bitewe n'uko ibona ko hari impamvu runaka ibyo bimukwiye guhinduka icyo rero ubuvugizi burakomeza bugakorwa ndetse n'uko impungenge ndetse n'imbogamizi zigenda zikurwaho ibyo bikagenda bigira kimwe n'uko natwe nk'amasendika uko iminsi ikomeza kugenda izamuka uko abakozi bakomeza kugenda bitabira umurimo imibereho myiza y'abakozi ikomeza kugenda irushaho kuzamuka ndetse n'igihembo kirushaho kugenda kizamuka wamenya n'ubundi hari igihe kizagera n'abakozi bagatanga ahubwo wenda hari uko bigomba kugenda iyo myaka bikaguma uko byaba bimeze icyifuzo cyabo bakavuga bati kibabere bitewe n'uko burya komisiyo de travayi ituma akenshi abantu bavuga bati ariko ndumva naniwe ngiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru kuko komisiyo uko uburyo bw'imikorere burushaho kugenda burushaho kuba bwiza cyane ntekereza ko hari ibisubizo bigenda biboneka mu buryo butandukanye icyo cyizere kizarushaho kuma ikindi navuga mu mwanya nga ntumpaye ni uko ndushaho gusaba kugira ngo abakoresha ni ukuri badashyiraho ko muri pansiyo mu bwiteganyirize bw'izabukuru rwose babikore kuko kimwe cy'itegeko rirabiteganya riranabivuga nta mpamvu yo gutegereza yuko bagombye kuzaza guhanwa kugira ngo bashyire abakozi babo ubwiteganyirize bw'izabukuru abakozi nabo bagenzi bacu hari abakozi nabo bari bakiri ku rwego rwo hasi rw'ibyiringire bamenyere kwikorera muri bwa buryo bw'akajagari bwa muri informeri nabo ntibagira uruhare mu kumva yuko bagomba gutangirwa nabo batange bemere uruhare rwabo kugira ngo bagire uruhare mu gutanga umusanzu wabo mu bwiteganyirize bw'izabukuru izo mbaraga zacu twese abakozi n'abikorera ntizishyira hamwe ashiki ari ubwiteganyirize buzazamuka abantu bakazajya babona umukozi yuko atateganyirijwe ari uko yagize impamvu zituma koko agiye mu kiruhuko cy'izabukuru ahindutse umuzigo kuri leta kubera ko ntiyigeze ateganyirizwa agiye kwinjira mu cyiciro cy'abakozi gufasha mu gihe nyamara yagombye ko ubwiteganyirize bw'izabukuru bwabwo kuba mu gihe cyose avuye mu kazi icyo rero abakoresha bagomba kukidufashamo kugira ngo turinde imibereho myiza y'aba muturage izarushaho kugerwaho neza kubera yuko itegeko riteganya natwe amasendika y'abakozi turakomeza none ubukangurambaga bwo kubwira abakozi ko bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo n'ubundi bwo kwiteganyiriza atari ngombwa ni ibyo ngibyo nimba navuga kandi nk'uko tubashimiye ikiganiro nateguye
urakoze depite Habineza icyo cyizere bwana Mutsindashyaka afite muragisangiye depite Frank Habineza ukaba n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire nawe bwana Andre Mutsindashyaka ukaba uyobora sindika y'abakozi bo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nawe nagira ngo ngushimire cyane ku bw'ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire nshimire namwe nshuti mwari muteze amatwi ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo